DatimSafi.com.
Genius music.
Fuck you, bitch. Mazda Fanta. Serious, Genie, serious.
I pretty, cause I'm too well seen.
Crop. 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 Crop.
La Ponzi, Genie.
Who the first school need you and the ocean need you? I love me, see ya, could you?
Funny, very nice.
Watoto wengine mekusa, wengine wamekuwa kazarika.
Kwani wewe nani?
Mala miserikali nanijua, kwani wewe mi unanijua?
Kwani wewe nani?
Hata masela maskani wakiniona wanatoka mita.
Kwani wewe nani?
Uliforce kunijua ndo ushanijua ila mi sijakujua.
Kwani wewe nani?
Watoto wengine mekusa, wengine wamekuwa kazarika.
Kwani wewe nani?
Mala miserikali nanijua, kwani wewe mi unanijua?
Kwani wewe nani?
Kama sela maskani wakiniona wanatoka mita.
Siringishiwi papa, singishiwi rasta, sizimiwi data, chakuliwi chaka. Bishi kama bishi na jiseti kila sekta. Swempi madada, swempi makaka. Na mwimpia kila mtu alefikia kufanya. Na mwimpia baba bola letulia na mama. Na mwimpia mama bola ni mkuza mwana. Na mwimpia kila selene supporti wana. Afrika, Ghana, Nigeria, Zama, Burundi, Kenya, Zambia, Unyama. Swempi matusi, swacha ni vichupi. Gwanda moja morotonu sintegema mamluki. Chama moja moroto nizungu mse wabishi. Wakitambo sisi, watu wapya sisi. Wanka kila hengo Mungu bariki. Bere ya kumbati nyuma wabishi. Bere ya kamanda piga saluti. Ufati hilevo wa ufiki. Udaki hilevo wa ushiki. Wanka kila hengo Mungu bariki. Bere ya kumbati nyuma wabishi. Bere ya kamanda piga saluti. Ufati hilevo wa ufiki. Fuck you, bitch.
Drop.
Who the first school need you and the ocean need you? I love me, see ya, could you?
Kwani wewe nani?
Watoto wengine mekusa, wengine wamekuwa kazarika.
Kwani wewe nani?
Mala miserikali nanijua, kwani wewe mi unanijua?
Kwani wewe nani?
Hata masela maskani wakiniona wanatoka mita.
Kwani wewe nani?
Who the first school need you and the ocean need you? I love me, see ya, could you?
Kwani wewe nani?
Watoto wengine mekusa, wengine wamekuwa kazarika.
Kwani wewe nani?
Mala miserikali nanijua, kwani wewe mi unanijua?
Kwani wewe nani?
Hata masela maskani wakiniona wanatoka mita.
Kwani wewe nani?
Kucha hands up, 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 kucha hands up. Africa, Africa, I'm too wealthy. Anchikupati hapo naongea. I'm from Africa classic. Dudu mavi, chavi chavi. Kwani wewe nani? As a big boss, I don't frame one car. I got respect to manager dunia. Anakubali sana vantu toka sinyo wefu meloi. Anakubali sana wanangu wa kutoka we shadi maila. Apila kuchoka pro wanangu wa nendi pichama. Nakubali sana chikeni kuku. Wanangu wa gomsi. Wanangu wa kikampani nakubali sana wanangu wa rakati. Anakubali sana wanangu wa yobo Serengeti. Bila kuchoka po. Anakubali sana kizu tizi ya 47. Anakubali sana mjomba shomi kagere. Kagere kwa mbele mbele.
Kuangwa makali kutoka kwa DatimSafi.com.